shaka, Zulu shaka, Zulu shaka. Them call me Arab boy.
Yeah,
Massa Wood, Kenyan boy.
Gina Udaki.
It's a TK2 product shizzle.
Ukinikosa kejani, utanipata Kilimani. Big baller niko fulumani, utanipata Kilimani. Good vibes in Kilimani, utanipata Kilimani. Tunamwaga pesa, pesa, pesa ndani ya Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani.
The big boys in Kilimani. Ita waita leta bill man. Watoto wazuri wana Kilimani. Muko pande gani, situko Kilimani. The big boys in Kilimani. Ita waita leta bill man. Watoto wazuri wana Kilimani. Muko pande gani, situko Kilimani.
Omokana mulai munyole mu Kilimani. Muwako sindu zila ya lome lome wanyala. Omokana inumbu, omokana ebele. Omokana ifiga wala iwanula. Ay wanula, wanula. Wanula, wanula, wanula. Umana wanula, 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 wanula. Siwezi toka bila kuma Liza pombe. Chup, 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 chup. Siwezi toka bila kuma Liza pombe.
Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani.
Wote welcome to paste mautama vitu bambami Kilimani. Sijue unangamu kushere karamu. Come get some in Kilimani. Huku tunapati na mabebe. Na mabebe. Huku nikupati kwenda mbele. Kwenda mbele. Huku tunapati na mabebe. Na mabebe. Huku nikupati kwenda mbele. Kwenda mbele. Siwezi toka bila kuma Liza pombe. Ai, 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 ai. Siwezi toka bila kuma Liza pombe. Ya, ya, ya.
Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Ya, utanipata Kilimani.
Unanicheki na kucheki. Mbona unasileki piga desi bombo.
Yeah. Uku tunapate kwenda mbele. Kona mabebe kama wote. Mume wamejaza kwenda mbele. Dembendembe, uku tunapate kwenda mbele. Kona mabebe kama wote. Nyuma wamejaza dembendembe, 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 dembendembe.